Kila isi mwanangu, ha sijui tuzungumze nini. Oh, wewe unaona nini?
Kuna vitu vingi sana mtaani siku hizi mara sisi.
Hapo nyuma mapenzi hapo.
Hamna bwana, kila mtu aflex anavyoweza.
Kama ndio lazima nipaje demo yangu. Sioni vitu basi anzisheni.
I don't know.
Mimi naona kila mtu afanye anachoweza. Au sio?
Mimi.
Anzisheni play hiyo beat basi.
Ile kichako baba irudi.
Capacity and pray basi.
Yeah, you ready to know, let's start the business, man. Woo, shit. You ready, my nigga? You ready, my nigga? Let's go. Chap chap leta dele kwa meza nige unashanga mina dinda bila pweza kitambo nime waka waka kinoma tricks nibe vibe ni washone mangenya fufu meka the all MC asima safe pale top maze boy toka mbea wakilisha maze yeah young boy OG sound OG kila nachofanya like OMG midundo kama ngome don't try I say flows na bounce nibe with ni blow nataka niwe high so I'm rolling more. And for the bitches, me na suck a dough. Nataka niwe high, let's get high. Nigga, if you hit, better don't try.
We are gathered here today, paying our respect of being broke. Hope is in a better place. Was life out here and sweet? Oh no, I will close my eyes to sleep, but didn't dream no more. So I had to make a way for my own, you know. Now I'm in no better place against Kim no more. So many nights I tried to hide our fate, I would cry inside. And I run through the street till my feet get tired. Pose a hand at my shoes on the power line.
Chap for the class, I run fast. Pale kwenye chinga bili tatu kuna miti cash. Really wanna rhyme for the intro. Mana niko fast kama nitro. Kona zenye beta mini popo. Hola, I sound so pro, see a loco. Vino piki kata IB. Hola, really wanna sound like me. I like me, rap like me. Hola, hola. Now everybody same boy. Don't go, bro. And every time when the rap is it flows in a car by my coat. Never had time to apologize to my haters, so I am sorry. Being the best and not being the rest, lil he imefanya niwe lonely. And everybody saying boy, don't go, bro. And every time when the rap is blows in the gob on my coat. 20, okay, watch me waka kinoma. Dani tali tumeshona. Feeling dope and what a silly job. Mkisema bado sija choka. Killing mob and what a killing job. How a toto dogo kuwa shauna.
Dogo kashim, zita flondon. Mwenye poet on my pocket. Nikidro bass kama knowledge. All I need is one mic kama nasi. Kumbe pesa nazo kalatasi. My bitch boy tumeshe fail highway. They had before hustling. Kwenye start life ya paki. Atua kwenye mwendo nikikamia safari. Ukitaja kali wa jiji nami nimo. Nimo, Jah give me life. Jini solo ila hustler ni star. Zedi ya nyota moja na iwaka ngani. Magazete tandika ili kukuzo. Na watawanya MCs kwa ili lundo la mistari. IZC people power. Amia maniga. Mama napokea simu usiku ni buselo. Ukitaji minutes ni rhymes. King ambaye sina unyelo sele. Ukitaji minutes ni rhymes. King ambaye sina unyelo sele. Nekivuma ni Zedi ya galika Katrina. Didi ipo juu ya mshiko. Ni Zedi ya kwa mino uliposimama siko. Yeah.
1, 2, 3, when I pull this gun. Numbers nigga women I be holding gun. Some motherfucker jealous wanna knock my grind. Running in a race marathon, I'm the fast low fake rock boys all left behind. All left behind. All left behind. All left behind. Lulu was a peace mode. Bomb valley like a beast though. Never fuck with me yo. Mina jana zoda slow flow. I'ma beat yo. Rose come Bali, I'm the shit. Let me see yo. Rhymes it those we never judge. I got kids on Johnny. Lazy sleeping niggas. I watch you with me, ni nanny. Hop nap cars never hot fucking your body. Brit Henny Cali. Never go shop now. With your mama be Cali. Nigga, I'm the wasn't on my level. Come Bali. Mimi kuchana ni cash ni mar. Da rap wana bond. I talk to my mom. When I lia lia maziwa kwa mama. When I can believe.
When I can believe.
Stack and pack, I'm ready to go. Slap your ass and send it as go. Moaning, moaning, head in the moaning. While you yawning, it come gun gun.
Kitanyo no reason your mom. Iti ni nani your mom. Iti ni bonga wa star. No rich on my vibe. Ito na sema kawaida. Fanya kikubwa kwa mada. Killing nyingi kama na uzangada. Play cool kama kwa na samada. Chop chop, mina zidi kuchanga. Top top, mina zidi kuponda.
kupenda labda utakuja nipenda chini na moka suspender suti kadinda wanaona winda heta mimacho kuvimbo ushoto kulia twende step step kibonge mwepesi achoze be asali ni time soko we be manyama matam kuro da be masaa dakika mavichwa ndo yamewaka ni mwendo wa story manyama tunagambeka viuno vitamu watoto ndo tunashika mastori kwa pisha ndo kesho utayapata viuno vitamu watoto ndo tunashika mastori kwa pisha ndo kesho utayapata.
Nilikotoka nimeondoka vizuri ndo maana dele mimi nazidi kushine muda wote napiga dili ni toboy niachane na misoto ya mtaa ndo kuna watu wana diss wanadhani mita quit na kwenye game nisha fit 100% nige nisha fit in kumano tani kutaniko studio nandika ngoma kali non stop yeah. Muda wote niko busy mishe mishe mingi na saka zido na saka zido na kufuru ya flow nipate pesa nyingi kwa shows nige kawaite polisi mana nachofanya ni hell of a mess. Wah! Rock killer, rock killer, wild, wild, grab a bow down, beast, grabbers in the house. I'ma do it none, I'ma get it right to the top, so if I'm me, I'm headed to the ground. Bitch, if you don't know, they half of me. Better not talk about my life. Bitch, you already know what I'm about from the street, make a hit, now you know I'm the beast.
Nipe kipaza washa taa kwenye giza. Wenye shuki wa watu shaking biza. Walisema hatuwezi day after day. Wapeke ndo na beza. Beto za mtazi kuzisha ngale. Wanashangami kwenye jukwa. Jisi na vaflow, jisi na vagoja. Hui mama, achia mbali iseli zao. Soga zao, mijoko yao. Wakindisi kwenye mtami, sina bari nao. Anajua kunishika, nikimshika pia. Unita ye mpenzi, nikimuita dia. Tuena mbele macho yao, tushaka ni matuki menika musa kwa far out. Kwa kaya nataka two love. See a good sex man, yeah. See a good sex man, yeah. Check it out.
Nagawa dozi kama uguzi wa mirembe. Slete pozi weni mgonjwa waka swende. Na chinja chinja hizi flow sisu. Kitana itwa ninja na chakaza hadi. Ukikopi swaga utapata zero na kuzidu juzi weni zidi kilo. Kama ligi uko ligi ndogo na fly bila wings wala siyo ndoto. Asante God, asante Jesus. Bila visa, minateleza. Bendera mkononi nikipeperusha, nikiwakilisha hapa Tanzania.
Assalamu alaikum, amani kiwa kwenu. Wena kwetu, yetu yetu. Thanks Lord, I better be thankful. Ni muda na wasa mwingine fegi. Usintembe zezime kwenye mike, achani teme. Niko riri feki jaribu kungine. Hini mechagua, achani ifanyi, achani jitume. Nikaza mziki ulete mapene, nizunguke Afrika na mabala mingine. Sitemaliza weka koma sio nukta, hawa madem sio. Kuzo na uzanyama kama bucha. Apendu mtu, inapenda pesa. Tozi tunga nyendo, siende kichwa kichwa. Mwe sikuma damu, mapenzi ya najesa.
Mapenzi ya kweli uongo, bana. Bongo mapenzi ni pesa. Na ukikapenda kademu, basi ujiwe ndo kata kutesa. Yeah, ma king maputu. King ni mimi tu, labda na king majutu. Ukiendekeza mademu ndo utachezeshwa apaka kiduko. Alafu mita ukipita, situ na kona kama kiduka. Na leo na chili na hawa maniga. Na ujinga siwezi kubika, domo zegi azui kuinda, na demu wakipendo anaringa, doma nasitaki ujinga. Maisha magumu lakini mabinti kudowa laini, alafu ajabu mchana wa umeni usiku vimeni. Muziki nilipe na mimi nazame kwa chini, nwapige mapene. Na leo kijazo na jazo kilambo na lambo, kikongo na gongo, lakini ukifana zikona kuwa mafumbi magubi, magubi.
You can hate but we on another level. Another. We straight out of the ghetto. But we on another level.
Another.
Yeah, we straight out of the gate.